kiraaɓe heɗotoɓe studio tamani oɗo gonde heraade heejo hertanago sukaɓe jogolɓe gomi Ousmane Niali Boulou woni noɗo mi tawɗa ɗo e Oumar Way Gallo Bawru bisimilla aɗa selli
baso foɗa Niali Boulou
hono gorude korka ka aɗa tampa
tampere kay nagara wodi wiɗo wajibi noon
a bisimilla hiɗon ko joguiɗa to kabaruji hunde sukaɓe anden
so watti junggo e mbasso sembe kabaruji ɗi andi wattu june kala hono kabaru majireji ɗi gooni wadde e leydi meɗen ndi ko courangaji tagata wakkati furɗuɗe nokko yewtere meɗen noddirte mini marde nde hono yonguitiɓe gomɓe ley leydi meɗen ndi ɗum won ɗo bomo koɗo fa yetto ɓadale muɗum koɓe gondi e fabire noɓe taccitira korka mabɓe garantimiren birki sembe caɗɗi
boro en puɗɗiran kabaruji ɗi haalde haala ñalom adne keƴanaɗo timugol dewte ɗum yambinama keñen
sisili moɓe cuuɓi hitande hikka nde hono neɗɗo hani janguirde fa ɓuyta e yewre muɗum le majjunduɓe kollitiɗo sukaɓe ana kani janggude wattu juna fa ɓeyda ko nayiri banggal ande muɗum en taw sukaɓe ana gonde janggude dewte ɗe honno mbirɗano e Niali Boulou fa keɓen famtata keɗɗen mumini sendebu
e wi lalinɗo ɓen ɗum imade mun yo yalla sukaɓe ana wattana hakkille janggude livre ngaji sukaɓe yogaɓe kolliti wiide ɓeɓe andi nafamun ɓeɓe darda e giraɓe mabɓe ɓe janga dina nawtorade e ɓembe ande kesi
yewtere nde moƴƴani min sanne min mbiɗa jogui guite nawoje nde yiiɗi pamle dewtere min janga nde jamwol dewte mbiɗa mbawi andude hoore amin andude finatawa amin so gonga min kam mi jogani wakkati mawɗo jamwol dewte ɓuuɗo yaade ɗo ɓeme ande ɗe fay so mbiɗa waɗa ɗiɗɗe fu
wona ɗum kay woni hakkillo o debbo sottowo livre ngaji sukaɓe codata sanne livre ngaji yo ɗum holliti wiide madame Kebe Bintou Coulibaly
ko mettini woni wona noon ɗum wordi yimɓeɓe ana hinno dewte ɗe ga wona hono no min yiɗiɗini
yalla kabaru mun ana waylito keƴaɗo bibliothèque nationale ana miila wiide saraɓe ana kani faabude sukaɓe yalla ɓeɓe janga yo ɗum woni hakkilo birama janko o keƴaɗo bibliothèque nationale
fadema soɗoyde kaaki pijirte on malfal tawi ko nandi e muɗum dokka sukaɓe aɗa wawi waddandeɓe livre tuskil mo joddotoɗa e mabɓe so janganaɓe ɗum wallanɓe yiɗude tarikiji eɓe mbawi latade janggoɓe mawɓe ɓe mbawi latade windoɓe
honjottoɓe yokaɓe kay ana miila wiide keƴaɓe ana kani ewtude coggu livre ngaji yalla sukaɓe ana mbawi nawtorade ɗi no yaafiri
baru alkamisar ƴaɓɓine nde sukaɓe womaji ɓe damgal direction général e dem hollitinde mettimoɓe e taƴƴugol kurangol timmatagol
usu fedde nde ɓe noddirta collectif stop e dema kañum waɗɗiɗo immadaraji le majjum ɓe mbi courant yo ɗum haqqe mabɓe jaati keɗɗe makko ko noddirta ɗo Mamadi Dramé le ndeɗo fedde nde ɓe noddir stop e dem o jeeya e muɗum
hande kina ɓiɓɓe leydi fama wiide komi gatta ko wona kammar amen min gaɗirta kammar cuuɗi dogotoroji ɗi min gaɗirta ɗum hakkille ame ana yimɓe ɓe guure muɓe e haɓɓi e courant mi heɓugol courant wona weltare nde nduɗo lewru
koraabaru horejo leydi cadda Idriss Déby itno yawti talatare ƴaɓɓene nde
aywa Ñaali sa wiyama président tema aɗa ɓama malfal maɗa gabboya dow terrain toɓe kaɓototo
ardi wiya kam ɓen yiyahen gaɗa ɗum sakko waɗa
bisimilla Ñaali kanko oɗo président jonuna arande kay min kay andalam on président ɓama malfal jaati yaade wiidede fewtan e rebelin wakkande mo yano toon ndedo hollitam wiyede o barmi ɗeɗo barme ɗalaymo yimɓele wonɓe le wuddi leydi meɗen ndi hoɗo miijido hen
eyyi baru koɓe miijido hen ɓe kolliti wiide ɗen wawi wadde kutteji sanne dow haɓgol e terrorisme ley sahel ngel keɗɗen ko wonɓe yuwar ko mbi bamoy keɓe
la mort du président caddi
dalgol makko aduna kanko laaminoɗo leydi cad kutteje muɗum ana momnani sanne leyɗe afrique terroriste en ɓe ana wondi hedde sembe fa han nde huuli min ka fati leydi cad kaɓotoɓe mu en egga leydi soɓe joppama e juuɗe djihadiste en ɓe
ɗum naɓata e mini magga me yontere nde baro mini magga yontere nde ana fawi dow kabaru sukaɓe jokkolɓe daraniɓe hokkude ɗon egguɓe warde ɗo bamako ɗo e ɓaɗale muɗum ko taƴƴira korko muɓɓen
ɗeɗo pelle sukaɓe ɗeɓe noddiri jiguiyaso e sport wattu joni ɓe gondi e fabade hono rewɓe kañe worɓe wonɓe ley leydi meɗini no kani taƴirde korko muɗum caggal koɓe iwi galbal falaje hollitan wiyde ɓe jeehile yontere nde nokku noddirteɗo seno fa keɓen famtare keɗɗen Mamadou Sama Sékou
ne kuyi sanne ɗum ɗo na hollita wiide yimɓele joni anniyaji luɓɓuɓe na wattanimin hakkillo non kamɓe egguɓe senuɓe simi gomijo Ibrahim Hamadoun Barke Sare yo neɗɗo fedde bismoɓe nokku mabɓe o
hecci keñe ɓe gari ɓe jiiɓen rewɓe mawɓe e worɓe mawɓe sukaɓe famarɓe wonɓe ɗo wembaɓe hanɓe tawi ɗena mballe ɓe gari wawde wallodirde e meɗen yawde ɓe gara ɓe purrodo e ɓen ɓe ñante e mumen ɓe jarde e mumen min jowtiɓe min barkini bargo mabɓe satti weltade amin sanne
ewi ardiɓe fedde jiguiyaso espoir wonande rewɓe e sukaɓe yo sifa dawrude kuyam e ley ɓerde ɓeɗo gudduɓe sanne nokkuji mum en batte wadi ndenagu keɗɗana Mariame Keita hoore radio feddende
nous avons lancé cette opération
tachugol korka ramadan ne lewru mo fu joni won ko idi mi de immo sem jotto nokule to yimbelle ciotu be ire jonde mo en woni bi be leedi mali honorobe ami kan en du yimina
yila morobe do egbebe yo hetagol jam yalla e baba rutade le nokuji mabbe fadde lewru korka warurundu kaddana adje jallo goto yimbele fedde bismobe
alla wartiri denagu e leedi me do wonden fu yalla eden keba hotudo to iwden to sabu to neddo woni to iwito faysa tawa e leggel lilda ana burani ma ga faysa kedda mi anda ko kedda fu
en jara joni kabaruji haro jalli bar championnat national ballon rewbe nyaloma tata bo hejama de cakide yontere de
hejoji di anni Ousmane Niali Boule holitindi de fedde no dir super club de waran hawrite e Amazon commune joyobo do pomoko do super lion du waran hawrite e AS Real isfas du waran fite e AS Mandi
di match na pin wattu 16h30 tati dona kan fiya de jango dum du wattu 16h30 Santoro FC Fida AS Police Teria FC Badenya FC Tigresse de Kay Kanyou Fida e AS Momo sen jari gala lunde meden de kabaru keso ma haade haala heewi do mudun le yonterende jamma alam fa weta altiner jabende club ngaji sappo didi kolliti wede gaindu joina heejo mubben hesobe noddire super league européenne fa kirondira e ligue des champions UEFA
be do yimbel didon kanyen gonde wadde gol do hirndir gol nobe kolliti wede kanko lamido Real Madrid mo noddete Florentina Perez kanyen lamido fedde noddete Juventus noddete Andrea Agnelli
ba bedire na fam ketan Mamadou Samassiko
dabare mabbe de super league ko be watane hakilo punchangul hore sato fuf club ngaji sapo joy ni gulende hakune majji sapo didi kayna andagila joni club ngaji jagom anglais en tati espagnol de tati italien fada ngal do kortal kessal hirondirde ligue des champions golire laminde kabar ballon europe notige doni don UEFA hulti wide oro projet o no yanni sanne bunude inde kala nyibbe kabar ballon UEFA wadi gidali harminde warde e kawrute mawde hono coupe du monde euro kala joueur en jabbe yade e ngal do kawrital tagal imadraji kewdi fewde o do projet o jeenay e club ngaji sapo didi gila joni njalti e projet o yo equipe ngaji anglais en Manchester City Chelsea Arsenal Liverpool Manchester United et Tottenham debe italien en Inter Milan Milan AC e kanyadon club Espagne Atletico Madrid jonga hedi tan andude tama o do super league o na heba law dongal club ngaji tati e didi dum woni Real de Madrid Juventus FC Barcelone
kabaru jaharo caldi di ka timinten kabaru di hande
non wodi honno biire tenno so bami fa mbaggu weli tan usu
no bile sanadon tan no
sey ko to jaati ko kabbe fande fadde jaafi e nokku do e ser yotere meden non dugten tous o grande ana wara dum hala hakul isirabe